sesizohlabelela ingoma le ngoma ibizwa ngokuthi Land Act. I-Land Act umthetho owamiswa uhulumeni ngo-1913 wokuthi abantu mabangalithengiswa. Ukusinda kwalo mthetho kwabangela ukuba umhlangano omkhulu obizwa ngokuthi Congress uthumele amanxusa ukuba ayosikhulumela phesheya. Ango-Mr. Saul Msani, Reverend J. L. Dube, Mr. S. Clark kanye no-Dr. Fugue.